Ministry ya benjigiriza nebya mizanyo kuita mchitongo leche vigeze cha Uganda National Examinations Board yunebu efulumize vya famigezo vya sinia yomu kage vya tulomako guwede vyole kanti habaizi habatu ulevigezo vya yongedeke vitundu kumi na msambo nobu tundu uvili kubulichikumi kwa habatu ulomaka mkumi bili habili mwena habali ya mituale kumi nena amulu kumru endashi ndamu kaga okutuka kumituale kumi na mkaga muka kaga vina umako guwede Senkuru wa UNEB Daniel Dongo ategeza nti abayizi abalabika ko kutuula ebigezo bali emitwalo kumi na mukaaga mu 15,17 mbabiri nga kubano ebitundu 43 n'obuwuzi 8 ku buli 10 bawala ate abalenzi bali ebitundu 5 mu mukaaga n'obuwuzi 2 Odongo ategeza nti abayizi ebitundu 98 n'obutundutundu 9 ku buli 10 baayise era bagenda kufuna satifikeeti eraga nti ebigezo baabikubye budinda Odongo agamba nti abayizi abawala bakoze bulungi okukira ku balenzi nga bayise ebigezo ne passe ezesatu n'ebbiri bangi kaate abaagudde batono bwogeraageranya n'abalenzi Odongo agasseeko nti abayizi bongedde okukola obulungi mu masomo okuli chemistry agriculture geography ne economics agasseeko n'abayizi ababbye ebigezo bakendedde nga babadde mu bifaana mu 7 ku ebyo 12,452 ebyakolerwamu ebigezo St. Paul ekiko olukulembera ne Professor Celestino Obua ategeeza nti omuwendo gw'abayizi abeewandiisa okutuula ebigezo ne batalabikako gukendedde ekyoleka nti amasomero gongedde okulondoola abayizi bamalirize emisomo gyabwe ono Obua agasseeko nti wabula wabaddewo okuddirira mu masomo agamu okuli entrepreneurship Christian religious education fine art ne physics Odongo agamba nti masomo ga arts embeteze eva ku ntaputa ya bibuuzo. Ye minisita byenjigiriza n'ebyemizannyo Janet Kataha Museveni mwennyamivu nti okusinziira ku bivudde mu bigezo. Abayizi tebalaga magezi ge bayiga mu kibiina mu bulamu obwa bulijjo. Kataha agamba amagezi agafunibwa mu ssomero gagwana okukozesebwa olw'okunogera eddagala ebizibu ebisanga ebitundu bano gye bawangaalira.